Nishakwambia sipendekeze, sipendekeze. We nani yaza, uniendeshe kama mamangu, toka pa. We nani yaza, uniendeshe kama babangu, toka pa.
Moyo wangu shote sugu, siwezi kupendana. Akumye mwenzako,
napenda shisha.
Uo ni uongo.
Comic Slicer.